crazy boy.
Zenwap.com.
Let's make magic.
Running it.
Let's go. Yeah, nali kuteme no bati you fucked up. Wantowo mutima wapia mo sharp sharp. Number one funda chitalaka. Ulefo lontu nina taputapu. You are just my ex. Unjipusha uo njishire na nkwekuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ule zanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo wow. Yo, ex. This could have been us but unaitaya. Love utina manga unaipwanya. No ganiza ni zesela pamiala. You said our love was fake yenze kamwala. Hello nishini na pampamu. Na kupasa mutima iwe wanita lukamu. Wapiamo wachenjeresa. Chibanda china kutenga futi cha kubweresa. Ndaba wavera nichita fine fine. I leveled up niweneka fine fine. You saying we should hang out. Ndine vova la pepa yuma I can't hang out. Wale wale nkatinga lyo senga na kutumina. Atiyali mistake paku nsumina. Asembe che umvela veni mvela. Asembe ve ukamba suvi mvela. Wanvela yeah. Nali kuteme no bati you fucked up. Wantowo mutima wapiamo sharp sharp. Number wa umfande chitalaka. Ulefo lontu mina taputapu. You are just my ex. Unjipusha uo njishire na nkwekuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ule zanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo wow. Yeah. Nina dirita number so nipunda who's this. Nafaka muntu pastete ya sufusa who's this. It's none of your biz wa. Mutima wako naona suri pa peace huh? You telling me you miss the old days. Love life yako niyogeza. Tezo konda na chabe tubo. Manje hapa nina kufaka kukumbo wo. I thought you said you found someone better. Wazako banani bia samo data. Nishine mwine I moved on. Mwana manje maeso bantu yene ba maleta. Walenka nalio senga na kupapata. Windwala mkueshi wana kupapata. Asembe che umvela veni mvela. Asembe vya ukamba suvi mvela. Wanvela yeah. Nali kuteme no bati you fucked up. Wantowo mutima wapia mo sharp sharp. Number wa umfonde chitalaka. Ulefo lontu mina taputapu. You are just my ex. Unjipusha uo njishire na nkwekuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ule zanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo kwamo ex. Anitumira mafona tu should link up.
Link up.
Iwe ah, wow. We don't do that here. But you miss the way you used to hug me. Hugging a transformer, I'm a light.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Yeah, nali kuteme no bati you fucked up. Wantowo mutima wapia mo sharp sharp. Number wa umfonde chitalaka. Ulefo lontu mina taputapu. You are just my ex. Unjipusha uo njishire na nkwekuno ni web of the ex. Gawasanga ndajirisha ule zanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of the ex. Iwe na negare ya kwamo kwamo ex. My boy Fashion Sakala. My boy Ben Banda. Mr. Samuel Muzata. Managers Mr. Christian. My boy Don Stu. Rigani Atishan. Couple of swag is in the view. Perfect.
Jazzy Boy.